waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraad ah sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan meel kusoo naga dhegaysanaysaan. Waa galab isniina bisha Febraayo ay tahay 2022. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn hogaamiyaha dalka Myanmar Aung San Suu Kyi oo la xiray. Wax kaysasa lagama helin gobolka West Australia, iyadoo gobolkaasi qaybo ka mid a bandow lagu soo rogay. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia ayaa ka walaacsan mustaqbalka dimuqraadiyadeed ee dalka Myanmar kadib markii la xiray hogaamiyihii dalkaasi Aung San Suu Kyi. Hogaamiyaha dalkaasi iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga xukunka haya ayaa la xiray kadib markii ay xiisadu ka dhex bilaabatay dowladda iyo militariga. Militariga Myanmar ayaa ku dhawaaqay xaalad degdega, waxaana laga cabsi qabaa in inqilaab ka dhaco oo dalkaasi, iyadoo militarigu ay ku doodayaan in doorashadii dhacday dhammaadkii sanadka lasoo dhaafay uu ahaa mid lagu shubtay. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia Maurice Payne ayaa sheegtay in Australia runtii aad iyo aad uga walaacsan tahay waxa dalkaasi ka dhacaya, waxayna ku baaqaysaa in saraakiishii iyo dadkii kale ee la xiray la sii daayo.
An approach to these issues through peaceful and appropriate and lawful means and we'll be working closely.
Waxaanu doonaynaa in arrimahaasi lagu wajaho si nabadgelyo ama si amaana oo sharci ku jiro. Waa si dhowna waxaanu ula shaqaynaynaa wakiiladeena noo jooga magaalada caasimadda ee Yangon iyo saaxiibadeena kale ee ka tirsan ururka ASEAN oo aanu kala hadlayno arrintan, ayay tiri wasiiradu. Premierka West Australia Mark McGowan waxa uu ku dhawaaqay in gobolkiisa aan laga helin wax kaysa oo coronavirus ah. Xalay qof shaqaalaha oo ka shaqaynaya hotel ku yaala bartamaha magaalada ayaa horey looga helay xanuunka coronavirus, kaasoo la aaminsan yahay inuu yahay nooca aadka u fida ee UK markii ugu horreysay lagu arkay, taasoo sababtay in bandow lagu soo rogo qaybo ka mid a gobolka. Dadka degan magaalo weynta Perth iyo koonfur galbeedka gobolka iyo weliba gobolka Peel la yiraahdo ayaa loo ogol yahay oo keliya inay guryahooda uga baxaan mar waxyaalo daruuriya ay u baxayaan ilaa laga gaarayo 6 maqribnimo maalinta Jimcada. Mr McGowan ayaa sheegay in 66 qof oo ninkan xanuunka laga helay uu kala kulmay hadda ay karantiil ku jiraan, laakiin waxa uu ka digayaa in tiradaasi ay dhici karto inay sii badato.
In total 13 close contacts have now tested negative.
Guud ahaan 13 qof ayaa hadda xanuunka laga baaray oo laga waayay. 13-kaasna 11 ka mida maadaama khatar weyn ay jirto inay xanuunkaasi sii fidiyaan waxaa la geeyay oo hadda lagu karantiilayaa hoteelada, taasoo ah taxadar dheeraada oo aanu muujinaynaa, ayuu yiri premierku. Premierka gobolka Tasmaniana waxa uu ka codsanayaa qof kasta oo soo maray ama ka yimid qaybaha xanuunka ka dilaacay ee West Australia wixii ka dambeeyey 25-tii bishii lasoo dhaafay inay iskarantiilaan. Gobollada kala duwan ee dalka ayaa hadda digtoonaan dheeraada ka muujinaya arrimaha la xiriira xanibaadda lagu soo rogay magaalada Perth iyo qaybo kale oo gobolkaasi ka mid a. Dadka kasoo safray West Australia oo yimid New South Wales asbuucii lasoo dhaafay ayaa sidoo kale laga doonayaa inay iskarantiilaan ilaa Jimcada, halka wasiirka koowaad ee Northern Territory Michael Garner uu sheegay in gobolkiisu sameynayo wax kasta oo uu ku difaacayo shacabka gobolkaasi. Booliska Queensland waxa ay ka digeen in dadka soo galaya gobolkaasi oo gawaarida ku soo galaya la baari doono oo lagu baari doono xadka si loo xaqiijiyo in dad West Australia ka yimid gaar ahaan goobaha xanuunku ka dilaacay aysan gobolkooda soo gelin. Booliska ayaa dhammaan sida oo kale waxa uu baarayaa dadka diyaaradaha ku imanaya ee kasoo duulaya magaalada Perth iyo South West iyo weliba Peel, gobolka Peel ee West Australia, waxayna dadkaas laga doonayaa hadda 14 maalmood inay iskarantiilaan amarkii ay kasoo degaan Queensland. In ka badan 5,000 oo qof oo shacabka Raashiya ayaa la xiray intii lagu jiray mudaharaadyo dalka oo dhan ka dhacay Sabtidii iyo Axadii, dadkaasoo dalbanayay in la sii daayo hogaamiyaha mucaaradka ee la xiray Alexei Navalny. ugu yaraan 1500 oo dadka la xiray ayaa lagu xiray caasimadda Moscow oo kaliya. Dadkaas oo ay ku jiraan xaaska Mr. Navalny oo la yiraahdo Yulia Navalny, iyadoo dad badanina ay isugu soo baxeen banaanka xabsiga ninkan 44 jirka uu ku xiran yahay ama lagu hayo. Waxaa la xiray bishii la soo dhaafay kadib markuu ka soo noqday Jarmalka, halkaas oo muddo 5 bilood ah lagaga daaweynayay sun markaasi la sheegay in lagu sumeeyay ninkaasi. Dibadbaxayaasha ayaa sheegay inaysan u dibadbaxayn ama u mudaharaadayn oo keliya inay taageeraan Mr. Navalny, ee ay sidoo kale u dagaalamayaan xorriyadooda iyo cadaaladda dalka Ruushka.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.